Harabantu benshi bavuze bati tagitahuka kuki mutatubwiye igitero cyakozwe kuri Ben Rutabana komisere w'Ihuriro Nyarwanda ushinzwe uburezi ndetse n'umuco. Nibyo koko ibyo bintu ntabwo twabitinzeho kubera ko polisi iri yakora akazi kabo, hari ibintu byinshi, hari information nyinshi zihari, ariko polisi iracyakora iperereza. Bamwe baravuze bati n'ibisambo, ibisambo n'ubundi ntushobora gutandukanya ibisambo by'intore n'ibisambo bisanzwe, cyane cyane ko byose ari bimwe. Umugambi wari wo kwica no guhekura abanyarwanda. Ben Rutabana rero akaba yaratewe mu cyumweru gishize, ariko kubera impamvu za investigation tukaba tutarabitinzeho, ariko byatangiye kujya mu binyamakuru bitandukanye. Icyo twabwira abatwumva ni uko byabaye koko, kandi akaba ameze neza, akaba yaratangiye n'akazi ke, ntabwo nubwo yagiye mu bitaro akavurwa, ariko ntabwo bamushoboye ngo bamukore ibyo bashakaga. Ibyo rero bikaba byarabaye mu cyumweru gishize. Ben Rutabana ameze neza, nta kibazo afite ubu ngubu, nubwo bikomere ndetse bigihari, ariko tuzakomeza kubabwira uko bimeze. Gusa ntawavuga kwibagirwa kubwira abadukurikiye ko bishoboka ko Leta ya Kigali isigaye ikoresha inzira nyinshi ndetse n'amayidentite atandukanye, nk'uko byagaragaye no muri Afurika y'Epfo, ngo yihishe muri identite z'abandi ngo ijye gukora amarorerwa mu bihugu by'abaturanyi, cyane cyane ishaka kugira ngo abayirwanya bacike ururimi, bareke kuvuga cyangwa se bahagarike ibikorwa byabo. Icyo gusa dashobora gushidikanyaho ni uko Leta y'u Rwanda yaba ibifite mu ruhare, cyangwa se tuzabivuga nitumara kubona iyi investigation irangiye. Ikintu mwakwibazaho ni ukureba impamvu ibintu nk'ibyo biba ku bantu barwanya ubutegetsi gusa, abarwanya nako intore za Kagame zikabazo zibyishimira, zinabyandika, zisa naho ziselebra. Ibyo nabyo bikaguha umucyo, yenda wiba byihishe inyuma y'icyo gikorwa. Ntabwo rero intimidation y'izi ngizi zizatuma tureka gukora ibyo dukora, kurwanya yumvaga gukora ibyo dukora no kurwanya ubutegetsi bw'igitugu. Ntabwo wagiye muri aka kazi wese, yaba ari wowe munyamuryango, yaba ari wowe se muwo muri societe civile, waba uri mashyaka atandukanye, risque ziri muri aka kazi buri muntu wese arazisobanukiwe neza. Izi intimidation rero zo bakora ni ukugira gusa ngo barebe ko hari abo badohora, ariko ibyo turabizi ko ari ibintu bishaje, kandi akaba ari ibintu bitazigera bikora, kuko Kagame nawe ubwe arabizi neza yuko yigomwe ibyo bintu by'ubuzima, nubwo cyaragendeye tumaze kukibona, ariko ntiyatinye ngo avuge ati ntabwo ndi bwifatanye n'abandi kujya kurwana urugamba, kandi azi ko urugamba ruba rurimo amasasu. Impamvu we ubumwe afite memoire nk'inkoko, yibagirwa aka kanya akibagirwa uko nawe yavugaga ati ubu ngubu tugiye kurwana, akibaza ko biriya byonyine bihagije kugira ngo ukumire abantu bashaka uburenganzira bwabo. Yewe niyo mpamvu yuko ari memoire nk'inkoko, bavuga ubundi busanzwe ko inkoko igira memoire ngufi cyane, yibagirwa vuba, cyane cyane bahereye ko ijya gutora ahantu agaca akaza katwara imishwi hashira iminota ikiruka hashira iminota mike ikongera ikasubira. Kagame nawe rero memoire imeze nk'inkoko, kuko yibagiwe ejo bundi, ntabwo ari kera cyane. Ubwo yavugaga ati hari abapfa, hari n'abagomba gupfa, ariko tugomba gusaba uburenganzira bwacu. Uyu munsi rero wamubaza uti Kagame wa cya gihe yagiye hehe, ntabwo bizadusubiza inyuma, ntibizaduca intege. Ndetse n'abavugana na Ben bavuga ko nta kibazo afite, nahubwo yongereye imbaraga yo kurwanya agatsiko k'abicanyi n'abaniga uburenganzira bwa muntu.